taageerada Mareykanka ee Israa'iil ayaa sii socota xilli Israa'iilna ay sii wado howlgalkeeda ay ku sheegtay inay ku cidhib tirayso Hamas, isla markaana cadaadiska caalamiga ah ee ku wajahan Israa'iil iyo xulufadeeda oo Mareykanku ugu horeeyo uu si weyn isku soo tarayo. Dhowaan ayaa baarlamaanka Yurub uu meel mariyey qaraar ku baaqaya xabad joojin rasmi ah, iyadoo suurtagalnimada tallaabadaasina shuruud looga dhigay in kooxda Xamaas awooddeeda meesha laga saaro lagana soo daayo dadka gacantooda ku jira ee afduubka u haystaan. Madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka midowga Yurub ayaa markii qaraarkan loo codeynayay waxa uu ku dhawaaqay:
La votazione è aperta.
The vote is open.
La votazione è chiusa.
The vote is closed.
Codku wuu furan yahay, way dhammaatay codayntii, codbixintii waa la ansixiyey. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay go'aanka baarlamaanka Yurub ee Khamiistii ayaa yidhi: waxaanu haysanaa waddo dheer oo aanu ku socono oo ku aadan iska horimaadkan. Madaxweynaha Israa'iil ayaa qiray howlgalkooda military in uu si xun u saameeyey 2 milyan oo qof oo deganaa Qasa, balse waxa uu sheegay in Israa'iil aanay haysan wax kale oo aan ka ahayn inay ku sii socoto howlgalkeeda military ee Qasa ay ka wadaan. Dadka xaaladda haatan bariga dhexe ka socota falanqeynaya ayaa sheegay in taageerada Washington ee howlgallada Israa'iil ee sababay 19,000 ee dhaawaca ah iyo dhimashadu ay gebi ahaanba hoos u dhigayso maqaamka caalamiga ah. Waatan Trita Pershi oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee macadka loo yaqaano Queen's Institute.
By indicating that it is willing to, you know, change the course of global will when it's interested in protecting Israel, the US actually stands
waxay tiri maanta arrintan gise ka taagani waxay Mareykanka u keentay inuu kali ku noqdo ama ka go'doomo golaha guud ee qaramada midoobay. Marka loo barbardhigo heerka taageeradii uu helayay 2 sano ka hor duulaankii Ruushku uu ku qaaday Ukraine, Trita Pershi oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri: dalka kaliya ee ugu weyn ee ku sii haray isbahaysigu wuxuu ahaa boqortooyada Ingiriiska. Wadamada kale sida France, Spain, Italy iyo kuwa kale way ka baxeen, waxaanay tani mar kale muujinaysaa sida Mareykanku u daciifay. Mareykanka waxay arrintani ku keentay inay ku soo dhiiradaan amaba ka hor yimaadaan wadamo muddo dheer ka haybaysan jiray awoodda Mareykanka, sida dalka Koonfur Afrika oo horaantii bishan maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda u gudbiyey dacwad ka dhana Israa'iil oo ay ku soo eedeeyeen inay xasuuq baan ka geysteen Qasa.